Blood man, big blood man.
Yo, great.
No madam, ari hatari. Na mwe mole lako na fumite misumari. Yanga matino jagewa fetu dia futari. Nendo za tifunyo molonji ari. No madam, ari hatari. Na mwe mole lako na fumite misumari. Yanga matino jagewa fetu dia futari. Nendo za tifunyo molonji ari. Uchimanyi tino zinagana na iti. Mbele na awo muwala abasinga haiti. Mili alachi wangana ati dati naiti. Omuto kwa numa nemila sabutrin. Yanga mati kwa katani kukulo mila. Chobo kola tani koko mila madagala. Mchale wa fezena lisinga madala. Mchivuka wa mita misa katala. La vizi blani nyabo sija kuswala. Jagala jeni nyabo mbono kuswala. When I look at your eyes like this, we can eat out a class salad and dish. Your kiss and mine come and your kiss. We can have the practical in it. Lavu yange na iwo manga sukari. So denjara zihatari. No madamu ali hatari. Na mwe molela kona fumite misumari. Yanga matino jagewa fetu dia futari. Nendo za tifunyo molonji alali. No madamu ali hatari. Na mwe molela kona fumite misumari. Yanga matino jagewa fetu dia futari. Nendo za tifunyo molonji alali. Zino stressi tonete la stressi. Jagala jaye sokulaba kwa mufesi. Wota jogenda kusanga mkesi. Kwa gala baby you try to sense. Aba kukwa na balope yeze polisi. Jagala jaso kuteka mkilasi. Oli mukambwe na yoli na good voice. Oli chatika baby oli inga gilasi. Winyiga baby you know how to voice. Antizikiliza kwa tekuline lindazi. Uogano mutimo kuzate makazi. Na olimba baby oh my god you see. The good thing you are still in the same size. That is what I can call it a good choice. Aba do it baba ni baby leta zibamuchi. Yewa mwengela kuzazula mukaji. No madamu ali hatari. Na mwe molela kona fumite misumari. Yanga matino jagewa fetu dia futari. Nendo za tifunyo molonji alali. No madamu ali hatari. Na mwe molela kona fumite misumari. Yanga matino jagewa fetu dia futari. Nendo za tifunyo molonji alali. Singa wa Amerika wa China, wa Korea, wa Vietnam. My African queen miyai kati love. Wabulunji mwoli kwa this is heavy love. 1, 2, 3, 4 miyamu go to savu. Omutima kukuba kugama next time. Long time ya yeah, I've been so lonely. Now you're doing it. True love, the love is so good. Look into my eyes until you see the eyes. See for your love, Max. See that you'll be the next time. Let me say I love you and you love me. Yes, I love you. Now you love me every day. And I remember that you didn't give. Now every gift with and let me come near you. Kiss me, man, I kiss you before I close down. Don't you need to break it down. And now I lie down. We shall go to town. Don't you buy chapati, we shall buy yogurt. No madamu ali hatari. Na mwe molela kona fumite misumari. Yanga matino jagewa fetu dia futari. Nendo za tifunyo molonji alali. No madamu ali hatari. Na mwe molela kona fumite misumari. Yanga matino jagewa fetu dia futari. Nendo za tifunyo molonji alali.